When Abalangi double job and it could be getting our copy value Kungamia. Abalangi double job and it could be getting our copy value Kungamia.
Kirabadi, Kirabadi, Lassibadi, Lassibadi. Nobody said, nobody said. Obobadi, Obobadi. Kirabadi, Kirabadi, Lassibadi, Lassibadi. Nobody said, nobody said. Obobadi, Obobadi.
Don't let man control you. Mbozi zaba nafu.
Ulo.
Power's nothing without to control. Mbozi zaba nafu.
Ebi tusanyu saye guo vili na wali. Ebi banyiza na vyo vili na bali. Bati baka hidwa nyuka mulali.
Bajika.
Ulo.
Echo munafu wa manyi ya alia. Stole ya magezi. Echo musilu mogezi ya alia. Stole ya magezi.
Kirabadi.
Kirabadi,
Lassibadi,
Lassibadi.
Nobody said,
nobody said.
Obobadi,
Obobadi.
Kirabadi,
Kirabadi,
Lassibadi,
Lassibadi.
Nobody said,
nobody said.
Obobadi,
Obobadi.
Enkoko, boya kirizo kuliwa abantu. Yava munsiko. Nemba, boya kirizo kukuma abantu. Yava munsiko. Ente, boya kirizo kukamibwa abantu. Yava munsiko empologo maya wana manti yote fugiwa bantu elia bantu
hey, amanyi tegalia singembazi yewata sitole za chijega tulai babalunje mire mbengalo sitole za chijega
Kirabadi,
Kirabadi,
Lassibadi,
Lassibadi.
Nobody said,
nobody said.
Obobadi,
Obobadi.
Kirabadi,
Kirabadi,
Lassibadi,
Lassibadi.
Nobody said,
nobody said.
Obobadi,
Obobadi.
Omo vili kote guliko kabuza. Edo bozi joli limu nilikoda. Obulunji vote buliko challenge. Bakubumba mubumba chi ah.
Don't let man control you. Mbozi zaba nafu.
Power's nothing without to control. Mbozi zaba nafu.